Exclusive from zhitspromos.com.
Kuchirire Osa ni blema uka ni peza kuma tututa Osa ni blema uka ni peza kuchirire Osa ni blema uka ni peza kuma tututa
Ikafika weekend chimalira kwasu
watu tinajaina tulile watu tinajaina tulile watu nisusu tinomana nane watu mpaka kuche kuche ile watu nipate
Just make urembe. Mr. Tinya Kuzulu, Sailote Kamanga, Werusani Banda, Munifu, Wanjati, Bashofele, Haribu. Mr. Simon Mbewe, Districe. Menyuki Anko Rimbit Kori ya Tzakala Katente Kamanga Jeno Dealers. Don't forget Itiakirire Dancers. Rest in peace Mr. Christopher.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.